Asɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛyɛ krado na woase obibia sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ adu frɛ wo kafo woba wo nua ɛne wo nam fofoɔ se wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ no ani asɛm yɛ musomfo Akwa Hayford ɛna ɛde brɛ me ɛfiri Lifeword Media Ministry meda wase sɛ woayɛ krado na wayɛ sitie sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɛbɛserɛ sɛ ɛbɛfa wo berɛ kakraa bi ɛne deɛ mu yɛmmɔ mpae ɔdɔmfoɔ mu bɔhufoɔ mpae bɔtie fo gya nkyɛn na akra nyinaa ba bie ne waba w'anim akɔkɔ aberɛ a wonhyira no wade ɛberɛ a yɛaba w'anim nhyira biara a ɛsɛfate afadom yɛi meda wase wo menyɛ hunu nnɛ ɛhu da foforɔ ati sei na wotwe foforɔ bosome foforɔ afe foforɔ ne mfie foforɔ bebree wonka ne boae ɛma yɛ daada aduane di fiamfom so ɔkyɛn awurade ne siesie yɛn sɛ wotwea ɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda wase honade yesu kristo din mu ɛna yɛbɔ mpae mosomfo Akwa Hayford ɛna mede asɛm ɛde ɛbrɛ mu asɛm ɛgu soa ɛno ɛrekyɛ ɛwɔ nnwom ɛti baako ɛde kɔ na saa berɛ yɛdu ti baako yi mu mmiɛnsa na baako no yi mu baako ne mmienu no ka biribi ma wohu sɛ sɛ obi a ɔyɛ kristoni a naa so ɔyɛ ɔteneni a ɛni sɛ ɔnante ɔbɔnefoɔ agyina mu na ɔgyina nnebɔyɛfoɔ ɛkwan soɔ na ɔtena fɛdifoɔ ɛtenabea menim sɛ ɛbi si o one save forever save yɛagye yɛn deɛ na yɛagye yɛn koraa ɛnokorɛ nyankopɔn gye wo a na wagye wo koraa nanso dwumadi a wobɛyɛ bia wobakɔ bo ho kunta ne nyinaa bɛkɔ atambuo mu ɛno nti na yɛtu fo sɛ ɛnante bɔnefoɔ dwene mu anaa wo nyina nnemayɛfoɔ ɛkwan so anaasɛ wontena fɛdifoɔ tenabea na mmom bɛyɛ nnipa a w'ani bɛgye Awurade mmara ho na w'adwene ho awia ne anapa ne anadwo na sɛ wobu saa brɛwo yi na wonante sɛdeɛ atwerɛsɛm no ka na woma onyankopɔn asɛm nhia wo sɛdeɛ a ɔka kyerɛ Joshua no sɛ ɛma ne mfa bankum anaaso ɛmfa ne mfa na hwɛyɛ deɛ ɛwɔ asɛm no mu na ɛno na ɛbɛma w'akwan ayɛ dwoodwoo na ɛno nso na mama nhyira adi w'akyi bible no se onipa waka nea yɛ na akyerɛ wo nyankopɔn dɔ yɛ nti ɛna ɔde n'asɛm no ɔde ama yɛn wamfa hinta yɛn na ɔpɛ sɛ ɔhyira yɛn da biara meka sɛ dɛn nti ɛna ɔbonsam gyam wɔ hɔ bonsam gyam ɛwɔ hɔ ma hwan mu ɛbi bɛ sɛ o onyankopɔn nnɔ yɛ nti ɛna ɔde bonsam gyam baeɛ ɔkyerɛ wo deɛ yɛ nɛ ɛsɛ ɔbae sa mpa wobɛbɔ abrabɔ ɛtene na ɔma bohubɔbɔ ahyɛ w'akoma mu ma na ɔne wono nyankopɔn annante sɛdeɛ ɔnyankopɔn pɛ yɛkɔ sukuru yi ɛfiri ase a sɛ ɛtɛm mmiɛnsa yɛbɛdi wɔ sukuru nyinaa mu no ɛyɛ nsɔhwɛ sɛ deɛ ɛkyerɛeɛ no yɛdi soɔ anaa ɛdi sɛ woampa ase a wobɛbia sɛ wokɔ ɛsiane sɛ wɔadan adi pefee ɛwɔ nnwom ha ɛsɛ da aka ne saa na yɛka ne saa na yɛkenka ne saa na yɛkɔ saa but the bible no so ankyerɛ yɛ saa banam ne woka no sɛ ɛnɛ berɛ so yɛbɛtie nyimu mmiɛnsa no sɛ obi ɛyɛ obi a ɔyɛ ɔtreneni a na ɔnnante fɛdifoɔ akwan so adebɔnyɛfoɔ agyina mu na nnebɔyɛfoɔ baabi a wɔtenabea sɛ ɔyɛ twe ho firi ho a ya hede wa brabo esitie ose na otise dua a etim esubonte ho a eso naba ne bremu na haba empo na dia oye nyina bewie yie amen se ochu ho free sai no mamie san ya yedin ka bobo so ya bia onipa nshirani onipa onante odbonyefo ogina mu na onjina ne boyefo akwanso na ontena fedifo tena bia ose woti se dua etimesu bonte ho a so naba ne bremu na adeba ko esemfimfini o hanan se na mum ne niji ewurade emra ho revo so betimi ananti eyi ho fisa nyum ni na wama onyankopa asem no entimi u na woni anji onyankopa asem ho a ende ni pe bebre ni na mfo bebre betu bi egu adwunum se common sense ana common sense masa na me sunye common sense na yedi sumo ya so me sada atwa asem na aka mi wo miru ebi a na ochreche bible wo bible college na se okofa biribi ba na se prove it in the bible what the bible say then na twa asem no eka bibie ni wa ubeka no nchen a obegia tum da jele da twa asem na aka na ye no kwasem so esan se se wo de wo to onyakopo asem no so a na wo yo se de wo mu no dwuma de pe na jua wa bra bo ba se dua etim esubonte ho a eso na ba ne bremu dua bi ho esie esubonte ho a eso na bra bremu dua anytime se me so wo na me gyan ebre biara se se onya ne ohwehwe ahodin ohia ensuo e wi eba osisuo mu bibia ti de biara no o baso na ba baso na ba baso na ba e wo bre biara esemu na na haha empo are de aha na ewu na epo se bible si wutra me mu na mensam su tra mu a emu na mo beso aba obi ene ho se ye tra yesu mu na nsam me tra mu a e be free ne nche ati atoda twa se mu no asemo e de o tu fon se wa sem ye me de wa sem ye me de Eradie wa sem no ye me de Betu me wuna bebo me nyua Mami hu wa kwa nyine mo Wasem ye me de Orofo, ya ku pasem e de Na ubezo Na beda ni betuwa na mo Bra, Yesu freo Wa wa suwa nde suwa brene wa kumu moribono Yesu si, oma wa hume Ya jidi o eradie mu, ya jidi o Yesu Kristo mu Orofo, wasi saa ni pano eti sen Udia etim esubonte ho a eso na ba ne bremu na na haha rempo na dia oye nyina bewie yie mina se yaka we kirewa na se yaka de ye na kirewu ade ntina odo hu kwotu nua so ade na hu odo kwotu ene ma bia ni se odo hu tu so nua mpae bori se ene asemi nko na wie ye no na wa fa kristo se wo kra ene wa jen kwa fa kristo no kra jen kwa ne urade ba ye den obejo urade bejo na oshirawo meni panyina behu na obisa se na ye den aka sampa e ye urade na ayeye minu adofo a wutie mi kwaseme de abrewi empuputi enka se ochina nipa awo eno mamie nsabia se ye hwen ye wandura ye wonde na ye wochina ndure twem ene na aben se wo amendment bi ya kese sabre na se ye na ebia na ochina amba tomorrow may never come de se wo bibi wo ya enru anu de ankoyi nu twa se o ma na guwechi na ene wo ya amendment e china de it's not promise se ebia o chinchina chi but e won na me nsana woni pa bra ba mu nu ye gidi se se ye de ho to onyankropon so a ene de o odi kire abedum ye dine de bia me bom pa ya me ka se en e rade ye de wasu me hunu ne ye srese e bom ye hu da foforo etise ne ye hu na otwe foforo ne ye hu bosu me foforo ne ye hu afi foforo kwasem ne de abrawin Minya. Ti radio yes kiso di. For radio to show cry jankwa. Mbreni ho ma wo. We are see kone we ye. No men yina dia dance ye. We are see we wafa bobo no. Ampa wo. Minya. So one for one to yes kiso su. Na wan kwim hwan firi abone fo akwanmu na ukọ 90 na ukọ ni fedi fo ukọ ye baako a na me tell you she eno ma ba how da chi na dwene urade asem how many times in there ye fo ye kita ye eno na she di ye bibia o in the bible kura ba so at least before awon sori anopa no e bia we ni problem na de a we only spesa o di fo yin se Bible quotation was what? What do you mean, be? Now, what the bomb pie? When you're meeting Numpoli, yes, animal winning, nice, I would drone and go past them. Now, no natural, some no kind of paper say. Obey yet to sow beer or tea. Eh, what you say, beer? Obey, say, a beer, a team of subontin one, a soon not barney brim. Now, ha ha rempo. Now, dear. Nipa ni ye nyina bibia ba ye bia ye yie mam urade mani suiye ensuiye na nya hode e de siwu kraiye no ya pa ye mam sa ufa kre so kraje nkwa nda ya dombro na ye kwa jide o chine ni wona wadi ahwa ho anwo o fa kre so kraje nkwa se urade yesu afun so chemi ampa na mini jitu sem yode boyeni obo wuje mi nkwa avari bana bana ya ko chani owo ye wo wadu ma chede ni dan nkwa Brother, that's the end of my phone. Right, yes, Kusu. We need all Dutch ray. No, my yes, Kusu be weak. Edgy and quack. Jiminia would tell me. What's the empire say? Right, if I'm first watching me. First, I'm a cry, a jim quack. What is old Pia, my old rabba? A fatty. Do me, no boami. So, what's the empire we are? When you say, right, in the sarcum. Arabejo, Arabishrau. Now, but why I say, Bia, see, Subantin, no sooner about any brim. Now, Miss Ressa, ye're not the end of which ye won't condemn you now. I say, me if you laugh with me, dear ministry, ho, and a debris, ye must soon for Aqua Hayford, and now, my dear, I send me a blow. Yammy Shrow, said the brother, telephone number 0244 869499. 0244 869499. Yammy Shrow, I am Quasim.